wakkati jotta mani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraaɓe heeɗiɓe studio tamani oɗo saha sakiki mawɗo Ousmane Dicko haalanta on kabaruji gonɗiɗo ɗi ƴoyde maison de la presse ila Bamako Pétin Diarra wonani en to ɓoggi janɗe to feewde waɗa watta torraji ley wuddu leydi meɗen laamunkoɓe ɓami dabareji kewɗi fa ɓeyden e maggal paɗe meɗen doole e ley golle. Ministre ndenagu leydi meɗen andini adadu hono maggal paɗe meɗen heƴata saabi de policier e garde e fawarde e gendarme en ɓe keƴata hono haybugol paale leydi ndu fu fawarde e Bamako du. Guɓal kesal funti ley MLA fa ɓanti hoore muɗum e ngal noddire guɓal ɓamtare Azawad ɗum MSA nden no hooreɓe maggal mbi yo himmeji yimɓe toon ardini. Ko ɓatato feccere kilo cocaïne nangama laamu motti gollirde motti ha ɓawre e sottugol drogue nangi sikkitaɓe wonduɓe e trafikaku muɗum hakkude Bamako Ségou kañum e Kidal. Yo ɗi goni sembe kabaruji ɗi men jogani on bisimilla moɗon e dow studio tamani. Caggal waɗa watta torraji fewde e dakorɗe larme meɗen laamunkoɓeɓe ɓami dabariji kewɗi ɗin goni ɓeydande hono maggal paɗe meɗen bawɗe ley golle. Ministre ndenagu leydi meɗen holliti keñen laamu o heddoto e heɓude doole fa heɓa ko yiɗi ko. Keɗɗan Oumar Weygal fa ɓeydoɗo ɗen faamu.
Kanko ministre kuminiɗo kabaru ndenagu ley leydi meɗen ndi o holliti wiide wattu joni o ɗati kisi aɗa gondi e yaltinede le nokku o fa ndenagu waɗa ɗon. Caggal muɗum o wirfiti ko hono bonandaji gaɗɗi to bonitoɗi o holliti wiide ɗum wona jiyadinkoɓe yo yimɓele bomɓe sumbu kañe gaɗɗiɗo bonandaji. O wi yeru ɗiɗo bonandaji du aɗa wawi tawede hono yimɓele woɓɓe an toon dartoɓe haqqeji muɗum e so ɓama kaɓorɗe gaɗa ɗiɗo golleji ko walda dow sariya. Fa hande no holliti wiide hono maggal paɗen ɓe gori le leydi meɗen ndi gendarme gaɓɓe kañe police gaɓɓe ɗum tan heƴƴata. O wi sina ɗati jaltine ley hen wattu joni ono lugugol hani waɗirede le leydi meɗen ndi. O wi ɗiɗo golleji anniya muɗum ɓamama jaati. O ɓeydi ley hen du wiide heƴaɓe laamo banggal ndenagu garan joƴinede le wuddu leydi ndi. Caggal muɗum o holliti wiide Mali e Murtani Algérie kañe Niger e Burkina Faso garan wadde lugugol le keeri leydi ndi faɓe kaɗa ko kaɓorɗe ɗe jiltoto ton ko.
Ley dabareji kesi ɓamaɗe ɗi ɓeydugol adadu hono maggal paɗen renoɓe ana nenno ministre ndenagu leydi meɗen holliti adadu policien gendarme fawarde e gardien o ana famɗani hono ndenagu leydi meɗen ɗi kañum e Bamako faɓe laruwo paale muɗum fou. Ministre ndenagu leydi meɗen haalde Oumar Weygal keɗoɗen ɓe.
So ƴeewi commune ŋaji goɗɗi gonɗiɗo Bamako ɗo suudu commissariat wotor tan nafata kañum suudu gardien wotor tan ɗum wawa nafude nde nokkule ɗe. Ɗum waɗi wattu joni somin darni suudu commissariat hewi ruto kala banto golleji ɗi fof gollama fa peewi wala fof ko heddi wattu joni sina daña cuɓaɗo tan ƴeeyallah hono hani laamirade nduɗo suudu commissariat. Wakkati fullugugol an wonde waɗede le nokku ka ɗiɗo lugaji tan heƴeta saabi de so maggal paɗen ɓe jalti jamma fa nayyi yamde yimɓele bomɓe sumbuɓe soɓe natti kañen du ana mbawi yaltude jeegom yamde gaɗa bonandaji. Min gala hono yimɓele kanɓe wadde lugaji jamma e ñalawma. Ɗum waɗi wattu joni miɗen gondi ƴewtade yallah hono yimɓele kani ɓeydirede e police ŋaɓe kañen gendarme ɓe le nokku o. Sina ƴeewedu so jama ana ɓame le maggal paɗe en ɓe yallah hono baale haalanane ɗe kani wattirde ley hen koyɗe muɗum en. Yimɓele ɓe paama wattu joni o wiide yaade armé yo wona dartude golle tan sina jama o tawre anniya muɗum lobbo fati yaaha to tan wiide wala golle. Ɗum min garan ƴewtade ɗum no ɓoyiri fur.
Kala ko jiɗɗon famitade poɗe fa e dow bemel amen Facebook na Twitter ɗo studio tamani. Ley yendoga haala ministre ma holliti metti mum fewde e torraji pewtineɗe maggal paɗe meɗen ley laamu Ségou e motti ɗum woni ley wuddu leydi meɗen ndi. Fedde nde holliti heddoto e faabade laamunkoɓe meɗen hokki taƴoral du haɓatoɓe mum ɗum woni ɓe kufinaji ɓuloɓoloɓe naati boni ñande tati yaade nayyi lewru septembre ndu nenno faborika du golle dow. Fewde torraji gaɗɗi cakkite yontere nde honjotoɓe yogaɓe ka kolliti larme meɗen ana wawi daranade tiɗallaji leydi ndi so gueɗe majje fu gollidi le paale leydi ndi fu. Honjotoɓe kolliti soldat si en juɓɓina hono golleji mumen ɗi. Kisima gaku janguino université ana wonna e haaldu mawdo keɗɗenna Oumar Weygalou.
La loi de programmation
wana sariyawol kesol ɓamagol nayiringol banggal militaire en tan hollitinta wiide yalla golleji ɗi peewi. Sina ƴewte yalla ko armé o domtirakoɓe keeɓi gollidi ɗum fa feewi na be kebay so be kebay gollidi dum fa feewa yere yello hono dido gollidi kani diwti rede yo dum wana golle hono neddo mo wala andal sina jomu tawe dunke andal hokkabe dati dibe kani nangude so arme an hokke dati ministre ona way hokkude dum kanko horeji leedi ndi o do am way hokkude dum so tama kanko ministre o hore makko o wala andal hokkude dati di arme o hani nangude idum hollita wiide arme wa gollidi golleji mudu fa feewa sabi desana wara fa golle golleji mudu fusina tay won gondo hore so holla be dati dibe kani nangude le arme oro andi caldi cedd ana kewili hen homo furdu golle mudu ana anda wattu jone sina jeewe yello hono famirte homo fu ko wondi e gollude so dum wadirama non tan ne ana way wiide arme o latiki arme tibordo ko be domtira ko du hebama dondima ko
in arme digne de ce nom
gubal sema ana leti dal ngam feccude horebe emelabe hewbe kam pelliti hono bantudo horeji mu en se darna gubal kessal nodirtegal msa e wi goto e horebe be darnugo gal do gubal kessal yo batte wayde poccundiral e gubal kingangal sabani dun e wi makko do hono darnugo gal gubal msa waddana hono himmeji yibe ton nanede e jate kanko musa aga asharatu man goto e darnudo gubal msa ga won ko haldi et c'est que gadjigo kedena mamadou samseu
ce départ là se justifie par le fait qu'en réalité
yeltugul amen e fedende ana famini sabi sa tagihite wakati wadi kulede dartaki non bangi goddo dum fedende wawana humtande hore ima daraji mbawi don hadde yimbele be nadde itilalaji yoga hono bupi en e tilalaji lati de sababu yimbele hewbe keddigi ido kabaruji ne ana jeyda e kulle kertade ni mi ngati non hakille pawarre hande kabadum joini fedde amen wonde mbietende mouvement pour le salut de l'azawad sala potal ana wada le dental gal sala dum ne kuccana hore himbeji yimbele membe min basa dum samim de torraji e len nokki jamen
dans nos zones dans les différents contrées où nous sommes présents
ana bado fetere kilo cocaine nanga do le region moti nenna habatobe drogu nangi lewru jabbe ndu yimbe didon wondunobe trafiquer drogu o hakkunu bamako segu kany e kidal e be lay juude procureur moti mobudobe hande no ko be tawda ko ana bado hono millioji sappo etati sefa nenno kanko Hamidou Keita mo gollirde haboro e drogu o haldi Fatmata Togola kedo dem
nyalande nogay tet lewru jabbindu be nangi yimbe sottobe drogu e lamu motito bo yimbe tatono e puddi gollo gila ana fot lewru e be korabe e be ndara kibaruji mabbe honno be ndarata do be iwrata be ndara hunde fufa be keba no be gollirta ni be pama no be nangirte yimbe de be nangi be tawi be jogi chamet nay chapantati e joy cocaine kanyme ephedrine valeur mun ana ya 5 million ji sappo ko fawi a joni ko gimmi halande sekira men gaden hakkille e leedi meden di on de kulle bonde kewe leedi di joni droguji yimbe men ana hen sekira men ana hen suka men ana hen o sekira gaten hakkille leedi meden leedi motti leedi fulbe so en bi fulbe pula ko anda de kulle bonde joni ka puddi andude petinate di golleji bondi
Mali e suudu sariya aduna noddirtende CPE ndu ana gondi e beedude doole gollidal le sariya le horugol du ko wadi saha leedi meden de sariya Ahmed Alfaki tili nyande noga e nay lewru utunde dun jabbin ndu ministre sariya leedi meden yayi he yidi do e procureur CPE do kabaru kanko Alfaki o fawarde hono e wobbe hambe hollede sariya le Mali do bureau procureur CPE o holliti hokkan kabaruji di humanibe sariya leedi meden di faabe yafina horugongol kanko fadi el abdallah kejado hala cpi wonko haddi isa faka basisuko ke denna ko mamadou samaseku facitani en
d'une façon générale la coopération entre
fa bondiral hakuna cpi e kanye leede hono misali leedi mali neldo ton talki kabaru ti allahji yoga yu do sifaji kewdi dum fawi sifaji hono newa munya bangal horugol sudu seriandu le leedi ndi dum yata tiagal tutundiral hakillaaji sala horugol le nokkuji yoga ana heba wadede saate jati kambe korobe ana kasindini ndenagu e ligol mabbe o den no kulle kewde an hani wattanede hakille bangi goddo dun heba e lehurgul ngoleedi hor mun wadi na hani andede sabisu ngul tawrama holare jonalifi ko sudu sariandu wada horgul gongul nun nawtorto ngoleedi ndi tan den no dum fuf retutundal hakillaaji tan hebo
les mêmes affaires donc ça fait partie d'un dialogue continu
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaji meden ke ben famtan to kulikoroko hono syndicat gallobe mobilaji holliti metti mudden fewde e bonande lawol hakkunde bamako e kulikoro den e wi mu en lawol gol no boneri ni wadana mobilaji gallobe kulliti kebal mu en politique batte mu hono donno mobilaji be kulliti metti mu en ndardi hono gollirde mu inon lawol gol du danya ko hokkibe fa be kewta ko be mursiko yontere e feewndoogo juulde layya laati ko laatani ko hono dum banda mo kati dalla cogu baali yude ujinaaji sappo yaade nogay e joyi horebe hono galbangal bi beedogol mudum yo batte ko baali kewdi nabaali ngallure mawne de yontere jabbinde ana buru ujinaaji sappo baalu gaddado bama ko ga mobile ambulance doni to nyafungeto nabama kenye nabangel kenye ngel yita ka fa handen nanno yimbe jeego gonnobe le mobile ngel nyawdo goto ana le mabbe du nan be fu be jipinama yo be jipinama nokku do hakkon muude tumbutu yo kiloji seeda ngel suutama du nden jom yimbe jom en kaborde darni ngel karahan se mbajim binon sofer o nun sofer magel seltu de lawo gol do won do pade mu en jipinede e fudu be nabama suud doktoro tumbutu to fabe bamane yo do kaduna e dido kabaru jande kedde hedade yewtere ma ana yeso yen tawde jangu.